Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
Hello, tate.
Hello, Tiji. Tiji, wa muka mwanangu?
Nda muka, tate.
Oh, Tijani. Kante ilo huru kwana unna liba kalili kana kana hela usatoli batzadi bahao. Your mother and I have been thinking about you very much since our last family dinner.
Really?
Hey.
Tate, ndi busy here at the office and this is not
really... Tijani, busy mwe ilo huru palo leke unu utola batzadi bahao hela.
Hey, tate, di lo tatiro. A senior position has just opened up and I'm applying for it.
Nyamito... That is such great news, Kawanango. Oh,
Erra.
Hey.
Dina, a lot of pressure, and I need to perform my absolute best in the next few weeks. So that's why I can't really...
Tijani, wanangu, kia hutwa. Kana, hey, you know that I've always believed in you, and your mother, too, has always believed in you.
Sure.
Ndolebe sama, baby. Your mother pushes you so hard because she cares about you.
Dina, a lot of pressure at work as it is. And for years, Meh has been grilling me so much. It doesn't matter how well I do or what I accomplish. Bangwe, if I get this promotion, she will at least greet me with a smile.
But just don't make it about your mother. No, I wanna...
It's always about her, Tate, no matter what. Do you remember that time, Kostan at 7, when I came third in the class exams? PSLE, Tate. Do you remember what she said? Tijani, this is not good enough. You're such an embarrassment to this family. Oh, Zimuangu, I don't understand what it will take to impress her. Maybe this. Ish, maybe. Maybe. Ish, that I really have to go.
Oh, Mwanangu, but. Mwanangu, iwe, Tijani, just remember that you have never dragged the Ndaba name on the ground. Eh? And you have always made me proud. I love you, my baby. No. Goodbye, baby.
Bye, Tate.
Ya no lo gore ga letswa kene Makabela.
Ai, mothamudim. Ka tlotlo tsa thubile fenster go sekolong. Ha o mpona ke riane ke tswa go ntsha 200 pula wa bofelo.
200 pula. O bo sa mo shape. O batla thuba ngwana nyana.
Au. Nya ra go ka leno. Nyaya. A ke re wa itse re mothamudim le hang ka bitsa jang. Ha ona la ha ile ope o ka sala le bone. Go riana mo mphotlo tse ka hela ka go ruta ka. Ga re mosadi wa modimo rra wa re thusa.
Ah, bala palo ra KB ke gone le goroga.
O tla intshwarela motho wa modimo.
Go ne o dirwe ke eng jaanong Makabelo?
A beela ke re ke tsena ga le ke botsa sengwe fa sekolong.
O tota a mapelo o ne o botsa eng jaanong ka wa re motho o sentseng Makabelo.
Nnyaya, nyarago Kabelo. Ka nako gore wena wa bo akantse diselegela. Nna gana ke ry ke tsena ga vocational gae. Ke re ke ne ke go boleletse ka course ya teng ya business management.
Ba reng
jaanong?
Nna ra go mpolele Makabelo. O siri a se hela o batla go duela madi ko vocational. Mpolele gore madi a difisi yone a ko kae.
Ke la tlhera ka bene. A ke re mmawo ha bua yang ra gore tla ba
ithabolola. Ruta. A ithabolai. Makabelo o ithabolola eng ruta. Mpolele gore gompieno ana ga se ya sone sekolo se sa gago. Ke mo sala le bana morapi. A ko wena ruta.
Nya ntata. Ala ntio lai. Ke tla bona gore ke dira jang.
Nya mme ga le makebi o ka re ka bua bua wa nnela sengonyana.
Ruta. Ha gona madi motho a modimo. Ha nne madi a le teng nka be ke sa bolo go latlhelela seng go mo lapeng mo ruta wa nthusa.
Okay jaanong gore o ka gone maise wa lesa ka gone
hela
jalo a ke
rrago Kabelo o batla go ntha gore nka tlogela go roka e le gone re tshelang ka madi a teng.
Ee ka nna ke se kopa sa monna ga ke amogele seba ke
ga ke rialo
o bua jalo
rrago Kabelo ga ke rialo ko re hela ke eng o sekoo o buela ko tlase mo ga modimo batho ba reeditse dikgang tsa rona mo
motsagabathong
ba modimo ruta. Thank you, motho a modimo go bo o tlotse o ntshaletse le mpho wa itse gore ke lebogile tota
emma o itse gore ke kgang tsa malapa.
Madlerus ba reng ba di-Korea ba ka kgona gore tsa ba le lwana mopati go isa fane tshara ko toromo ja go atura hejo terna ke wana hela e ka reng e botokanyana tlherr
aw a me terna ga e bonya
o potlaketseng mopati ha a kere dilwana ditla bo di le go go bone
ba re bokaeng
re tlhokana le 4000 eye kana dilwana tsa letsone di dintsi
ora re meano ha re ka tsatsa dingwe ra di ba galona ha ga banya go ka se gore go koletse di cost
nyara ga ke batle batho ba galona ba re ke go jela
ora o nja in ladies kana gre mongwe le mongwe wa itse gore nna le wena re tshela mmogo re thusana botshelo he gore nna le wena re motho le mosadi la re ka tswara sa nyala
nyaa di se hela go re kwa basadi ba galo ba go di risa kwa ke batle lwana tse re di tshimoleletse mmogo rena
kana hape go ha ga so yena gore ndie gabane ke nna o kry-a
nyaya ke go itlhatse ka dilwana tseo mopati ga re kgaogana oa go tse goo di batla bo o tsosetsa mme modumokwa mme ke batla dilwana tse re di bapetse mmogo
ga so gore mme yanong re rekisetse dingwe gore tle re bone madi a go romela tse dingwe
jajajaja o ra o di rekisa bokae mopati bokae o batla gore batho ba tle go itseela dilwana mahala hee go rekisa dilwana ga go a siamarra ebile o pitlagane a ka o pitlagane jaana o seka tlherra o seka
jaanong re dirang ga ka go ntseana
bo monna o bone ka nte ga ba keke ba go thusa ka maano a go di romela go ga kana o leka go thusa batsadi ba lona
ga kere o bona bao go tshwana ka lanka bo gote ke tshwetso ke le nosi ka nna nka kopa mongwe a bone gore a nthuse go rekisa dilwana gore re romele tse dingwe ko gae madi a teng a go tla ga a semmogo
batho ba bojalwa le bone nna a re wena ga ona ditsala
ledisiwa a itse gore ga ke motho wa ditsala batho botlhe ba nka ba kopang gore ba nthuse ga ba bereke ladies ba reng ko labor kana ga ko a senyegelwa ke mmereko ela bo itse ela helahelahela ga gona retrenchment e ntseng jalo
ba ntsholoheditse madi a lefile severance pay at least re tla kgona go duela dibili tsa metsi le motlakase akere
ba re ba go duela leng jaanong
ba re mo bikeng e tlang gate company e ntse e duela dicompany tse dikolotang pele rona re tla hua di-change
Ma TJ.
Ke kwano.
O kae?
Hante mo barandare.
Hai, nka zikulu. Ile ngomba so go ga rwa go ngomba e kulu kulu ra. O ga ha barandare nga.
Erra,
Hai, Ma TJ, ke sale ke go bata ntwe yo the. Can I have long told you that this house is too big for the two of us? And when I was on talose ze hore ke inri na mo 5 bedroom house.
Ai, kha ba hore leng waja. Ha?
Ke tla go tsoretsa dikhantse ni monate te mogatsaka. Tai tai ke ba pelo wena.
Tswa ka tsone mo thamodimo. Wa itse ke la pile. Mo ka tama lo a uba. Menwana me bo thokosa le ke roka ska fose se gana go hela.
O ma TJ ba. Menwana e ta hola. Hai, ke ntse ke bua le TJ mo mohaleng mo ntung.
Ao.
Mwana rona o lebile promotion mo hatsaka. Hai, ha ke a itumela.
Promotion.
Mm.
A o setsa o bone promotion a teng. Ke no sentse wa go ya apply.
Wa go ya playela. Hey, me ke re khantse di monate mo
gatsa. Oi, o tshwana ha le TJ o le wa gagolo. Na o tlantswa ke motho a lo reka promotion ra TJ.
Ma TJ, can't why must you talk like this? Hey, I thought you would be happy for Tijani. Hey, mwana rona is working hard and wa is uri Tijani is going to be the next financial analyst. Wa go top accounting firm. And ke sengwe se leng gore rona as the Ndaba family should be very proud of.
Gongwe ke ka itumela fa o ka mpolela gore o setse a bone promotion ya teng e seng gore o santse a e eletsa kana o mpolela ha nyalwa ke le baka ratane le pole mme le haele ga ke itse rati jana a ga bone gore o hetwa ke dingwaga ha ha age mates ba mo hitilwe ka teng mo botshelong
mati jane you need to be happy for our children bothe hela o ska ba ketolla
nyaya rati jane ha le modimo o itse kuto botoko e tshelang mo pelong ya me because of that child. Why can't she be more like her younger siblings?
Matijani the, why must you talk like this guy?
No, Ratijani,
nna ya. Kana mo hatsa ka wa tsena ho re o bua yalo. Ai, na ke tsena montung.